Mungu mambo yangu yafanikiwe, unifanikishe. Unajua baba, fedha ni jawabu la mambo yote, nakuomba nifanikishe, njia zangu zifanikishe. Unajua Mungu, fedha ni jawabu la mambo yote, nakuomba nifanikiwe, mambo yangu yafanikishe.
Mimi ni mwanaume bora, nakuomba nifanikishe, Mungu wangu nifanikishe, unifanikishe. Mimi ni mwanaume bora, nakuomba nifanikishe, Mungu mambo yangu yafanikiwe, unifanikishe. Mwanaume majukumu, nisikwepe majukumu baba, naomba nisaidie, unifanikishe.
Unifanikishe baba, nifanikishe baba yangu,
unifanikishe, unifanikishe.
Siku zote Bwana,
unifanikishe,
nifanikishe,
unifanikishe.
Siku zote ufanikishe.